You need to see your majesty.
Westside Music.
Breezy Pandy beat. Progress Leaky Pandy. Then brand new breezy. I'm
your queen and lady. No sin is wearing a hipposa. Kana nika kona chwane kuhina kuhusia na nituwezi wena. Anizibiza nikona kweza kuzipilu ya kana ituwezi wena. Standa sami, nisaka kutuwa mana we. I can't live without your love. Na keni tuwa ila wena. Na keni tuwa ila wena. I can't live without your love. Na keni tuwa ila wena. Na keni tuwa ila wena.
Bala veja miboko kulega. Just wanna be with you, my nigga bolonga. Love feel a shupa inga bagu nyanga. So, bambile sego moga bagu lele. Ona tu matimbo bode very kuka. Uga lilele mwe casket, deo zaka funo luta. Ndaga gula seji langi gumbi mai. Sindilele oga simbi gangu. Love kandu sana goti wa mujana. Sina kunge piga puli chikashana. Tiwe nguwe anda kuseni nolipira. Maybe wagandilisha gonda mbira. Olo tuwa impana, please don't you ever go. Kukuchinja zina ine ndiye meniko.
Ayango wasi mbeze kushangipi. Just wanna be with you everyday.
Fauni wona kuhina nili nosi niswari na hipoza. Kana nika kona chwane kuhina kuhusia na nituwezi wena. Anizibiza nikona kweza kuzipilu ya kana ituwezi wena. Standa sami, nisaka kutuwa mana we.
I can't live without your love. Na keni tuwa ila wena. Na keni tuwa ila wena. I can't live without your love. Na keni tuwa ila wena. Na keni tuwa ila wena.
Lowest flavor like drop. Yeah, melo lolo chicks. Ima desi ya kumbuyo na zokonga kwa chembuyo na chimeko chama chicks. I never understand the love until I made you. Gotta hold me tight, girl, never let me leave. Yeah, you the one I love, I never like them. Charity in math, I never liked them. Yeah, never but tap, I never liked them. Cause I saw the beauty in you, not in them. Yeah, halu yalu hine tight. Inge magine timeto noloba rupta limefa meto. Inge kazi lilato kiwa tubaba veli. Wabulalu ubangali yata. Yeah, kiwe na diamond you shine. Mwake CM you mine. Mulela zo ubata kaufela nkakufa. Living without you, cha wama cheno kufa. Kina yo progress leak.
Fauni wona kuhina nili nosi niswari na hipoza. Kana nika kona chwane kuhina kuhusia na nituwezi wena. Anizibiza nikona kweza kuzipilu ya kana ituwezi wena. Standa sami, nisaka kutuwa mana we.
I can't live without your love. Na keni tuwa ila wena. Na keni tuwa ila wena. I can't live without your love. Na keni tuwa ila wena. Na keni tuwa ila wena.
Downloaded.
Yeah, man.
Sad music blog.
Tuwa ila wena. Shangwe. Mif B. Map D. Tim No Worry. Tien Dab.
M Beats Music.